Weba fana bemtende ni ayibona lempi. Ilalele
ilalela bafana bemtende.
Weba fana siyenze
njalo. Asipusheni lempi sishonze.
Weba fana bemtende ni ayibona lempi.
Ilalele ilalela bafana bemtende.
Weba fana siyenze njalo.
Asipusheni lempi sishonze.
Osiyenze njalo.
Asipusheni lempi sishonze.
Osiyenze njalo.
Asipusheni lempi sishonze.
Beza kushaya. Beza kushaya fana ukepene. Beza kushaya. Beza kushaya fana ukepene. Yes, what now?
Asim zoom,
Asim zoom,
Asim zoom,
Asim zoom,
Asim zoom,
I am so much.